ijwi ryo gutaka kwawe ndacyumva icyo mora cumiswe urubavu kwanjye byose ni ko kawe cyo gira amahoro uri kagashama bwinshi cyane kiretse bani nabiraga ibyuya byinshi bivanze n'amaraso nyema yangu yakusindikiza tulira usiyute ineza yanjye izakwerekeza nge ndi kumwe nawe nahitanze wa musaraba I'm not tired.